Zingelo sezinane miyawuhlu pumoya wami singetame zinane hey niyayihlu pintiziyo yami Zingelo sezinane miyawuhlu pumoya wami singetame zinane uniyawuhlu pumoya wami.